song control, yeah. It's city beats coming out for you. Oh, 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 oh. Kolentia, kuno bweni nasi wakuangala. Elirunji lomuwa, nayo kusima, akarubirirwa. Anumiza nyo, miulira mukatagala na kunteka talo. Mamuyo mtono, omwanono. Ay, 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 songa to. Murago, murago. Venda venda baya wasinga Ndiyala na yensubira Tindipuna awala la vyebalina Wadenge zimi zivula Oluti nesipuna Tipayo ntenya kuangula Wadenge vinji tekamu Watu nesipuna Sipo wabu poi Una masubi Bane subi Tupo wabu poi Una masubi Bane subi Tupo wabu poi Bepena ne ulira nje kola ba tiwe na nje tewali na mkwano kolina Mkwe kuzambu beunda uvola ba o Nati na ujiminya mkula mnukuwa kunukuma o Yala na yensubira tinipuna awala la vyewalina Wadenge zimi zibula uruti netipuna tipayo zenya kuangula Wadenge vinyu tekamu uruti netipuna Tupo wabu poi Una masubi, bane subi Tupo wabu poi Gale sizono, sizono Oh, oh